Iyi ni Radyo Ijwi rya Amerika. Radyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Naho mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ku mbuga za Facebook, YouTube, X na Instagram. Twitwa VOA Radio yacu, naho wayishatse radio yacu voa.com ni urubuga musanga higaniro byacu byose. Ano muri studio ya karindwi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izirya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri sanga, icyo kuri uyu wa mbere rero kikaba nanone kigaruka iwanyaho mu ntara aho mutuye hirya no hino. Mutubwira amakuru y'ibihabera mona tubigezaho ibitekerezo bitandukanye. Mukanya ndagaruka mbaha mikro, ariko reka duhe umwanya Intore Masamba muri imwe mu ndirimbo ze zo hambere yise Agasasa.
Chavo nyu kwe butashe maze kini kugira mundaro mundaro yo mugikare kiti wacu baranuye mwayiwe na hirya herira gatamba uramane hore none uramane hore none uramane hore none uramane
ya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi uwo ni Intore Masamba mu ndirimbo ye gasaza reka noneho dutangire tujye ku mirongo ya telefone twakire abanywanyi b'ijwi rya Amerika duhereye kuri Dushimimana Laurent ikaze mu kiganiro muri Isanga
urakoze cyane
amakuru makuru Laurent
amakuru ni meza
uherereye hehe
mukazi ka Nyanza mu Rwanda
aho Nyanza haravugwa make
Nyanza turaho tumeze neza mu asante rwose nta kibazo rwose nta mahoro
nuko rero wari ushatse kugira icyo usangira n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika warushatse kugira icyo usangira n'abagitekerezo usangira n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika
Hello
ntago uri kunyumva ntago nkurikira neza
Hello
ndakumva Laurent ntabwo dushoboye kumubona umurongo we uracitse wenda baraza kumugarura reka twakire Yafa Alphonsine ikaze mu kiganiro muri Sanga amakuru Alphonsine we
amakuru ni meza
ariko ubanza uri iruhande rwa radio
nariye kwishansiye nshaka amafaranga
urashaka amafaranga
hato nagiye ahantu hatuje nta kibazo turandabavugisha
nuko rwose mbanze nagushimire ko uri umwe mu ba niba uri umutegarugori se cyangwa uri umwari
yego ndi umwari nago ndi umutegarugori
nuko rwose ndagushimira yuko uri umwe mu bari ba batinyutse guhamagara sinabyita gutinyuka ariko akenshi usanga abantu batabyitabira kuduhamagara abakobwa tegarugori usanga akenshi bicecekera ntibasangire n'abandi bitekerezo byabo kandi nabyo biba bikenewe ubwo rero mbanze ngushimire ko ubaye umwe mu bakobwa bajya bahamagara ku ijwi rya Amerika urakoze cyane
Radio Viva
nuko rero Alphonsine turi kuri chance uri yahagana hehe ubwo mu murwa mukuru
yego ni muri Kigali kuri mpano yitwa mu Gasima niho ncururiza
aha
yego
ubwo rero ucuruza iki
twese kugira ngo duteze imbere igihugu n'umuryango yacu.
Ucuruzi cya Alphonse?
Ucuruzi bijyanye n'inkweto, ingozi y'abagabo, imyenda, amasupure, ibintu nk'ibyo ni byo ncuruza.
Makamiya se karaboneka?
Agafaranga karaboneka gake gake, bitari cyane kuba cyane tugeze mu mpera z'umwaka nko mu kwa cumi na kwa karindwi nyine mu mwaka, ariko nko mu kwa mbere ubutumwa twize yo kuva mu minsi mikuru ndumva usanga nabwo tuza neza, ariko twakira nyine twakiraje ariko nayo nta kibazo.
Yego
yego.
Nuko rero uwaruhamagaye ku ijwi rya Amerika nta gushidikanya ufite icyo ushaka gusangira n'abanywanyi ba iyi radio?
Yeah, of course birumvikana, radio zero ndayikunda na di itagira ishingiro cyangwa se ikibogamira cyangwa amahirwe kuri buri wese yumva ko abikeneye. So icyo nakora ni kubanza nkabashimira, ikindi sinzi niba no kunenga mubyemera sinzi, ariko
tereka aha rwose.
Nicyo nashakaga kunenga umurenge uyu nguyu dutuyemo dukoreramo Wandera, serivisi zabo ntabwo zikora neza urebye ugereranyije n'indi mirenge hano mu Rwanda. Uko ikora iyo ku ruhande rw'aba etasivire ntabwo yakira abakiriya cyangwa se icyo nakwita abagana serivisi zikenewe kuri etasivire, ntabwo bakora neza, bafungura saa yine n'igice cyangwa saa yine, noneho gufunga bikaba poze ikamara amasaha abiri cyangwa se no kuzamura kugaruka mu kazi saa kumi zizaba yitaye. Kandi abaturage dukwiye gushaka serivisi dufite ibindi dukora twabitaye, so ugasanga uhora usiragira, kandi mu Rwanda nemera nizera yuko serivisi zabo zitangwa neza, ariko ndera oh my god ni too much ako niko nanenga, ariko ibindi byo nashima. Ikindi nshima ni uko dufite umutekano mu gihugu cyacu, usanga ubuyobozi bwacu bwite ku baturage. Ikindi abaturage tubayeho neza nyine, paraporo ugereranyije n'ibindi biba byarashije, ariko isaha na turashima.
Nonese
nasangiza radio zo ko nyine abaturage turishimye mu gihugu cy'u Rwanda.
Nonese Alphonse,
yego,
mperutse kumva umukuru w'igihugu cy'u Rwanda avuga ati abatanga serivisi mbi bafite ikibazo, ariko n'abazemera nabo bafite ikibazo, ati abantu mukwiriye kubyanga izo serivisi uvuga zitagenda neza, ababishinzwe mwarabibabwiye mubibagezaho mubabwira ko mubyanze mwanze ko babakorera nabi?
Murakoze cyane. Urabona nk'iyo uri umuturage uturutse mu rugo ugiye gushaka serivisi ku murenge se kwa muganga se hino aho ariho hose, ukagenda ugasanga hariyo umurongo ukiyandika se cyangwa se mukajya ku murongo, wowe muturage itegereza wa wundi wagana, noneho iyo ataguha serivisi nziza usanga ureba ati se ndahamagara kuri ribuse, ndahamagara kuri polisi, ugasanga uri mugiyayo tuko aho kubijyana wenda haba hadahari pe, ariko uyu rwego umwanya uzajya guta usanga n'ubundi wakawutaka n'ubundi ukurikirana n'ibya bindi wagiye ukurikira aho ngaho kuri santire yawe cyangwa se ku kagari kawe cyangwa ku murenge wawe, usanga byose bizaba bihwaniyemo. Kuvuga ati reka nkurikirane serivisi zanzanye zikunde cyangwa byange ngume aho, ariko byanze nanatera undi nawe nkajya hanze. So ni uko nk'uko byifashe, ariko si uko aho kubijyana hadahari, ariko uwo mwanya bizagutwara ungana n'uwo ari kuzatakaza ushakaza serivisi.
Bo ntabwo bahari ngo bagire icyo babivugaho, ntabwo dushoboye kuba tubafite, ndashaka kuvuga ubuyobozi bw'umurenge wa Ndera bavugaga, ariko barashobora kutwandikira cyangwa abakadusaha ubutumwa ku rubuga rwacu rwa Facebook kuri VOA radio yacu bakaduha nimero zabo tukabahamagara nabo bakagira icyo bavuga cyangwa se ikindi gihe hazaboneka umwanya nabo tukabaha umwanya bakagira icyo bavuga kuri ibyo uvuze kuko nabo bakeneye kugira icyo bavuga ariko nibi byo uvuga aribyo bakaba babyumva ndizera ko bari bwikosore
Samura kwezi radio wa nicho tuwa kundi la nukuri kwese mbibukuri ichi la nerego se servisi zao mbili kujanda kase chane kwa ndu guaye sasu zi
ye urakoze cyane rero ya Alphonsine nizere ko ubucuruzi aho ngaho buri bukomeze kugenda neza
Samura kwezi buri kugenda neza
ego yego munsi mwiza urakoze Radio ya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi ikiganiro ni muri sanga reka twakire Eric Ngabirano ikaze mu kiganiro muri sanga Eric Ngabirano ntabwo dushoboye kumubona reka tuje kwa Kidum umuhanzi w'umurundi ati Amosos
marira kuma soyanje yo chirango mazi kibanda gogo chirango mazu amanda ihora wihorere yo chirango churi mbagaga
ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko Eric Ngabirano agarutse Eric we
mwiriwe
ngo mahoro ko tutagufatisha ra
nje ndi kubumva
ikaza mu kiganiro muri isangaye
murakoze
uherereye he hanyuma igitekerezo cyawe
ndareye ibujumbura hagati
nyamakuru cyaho ngaho i Burundi
akuri neza hano hari klima nziza
Mhm.
Nego muyaka meze neza. Bo, mavuga meze neza. Ego nashaka gushima bwa mbere na mbere ko muhaye kaukajyo. Ikindi nagomba kuvuga n'ikibazo kicerekeranye n'ibihe by'amazi i Burundi abahinga bavuga ko Burundi bugiye gucamwo imyuzo yiba rero jewe intererano yanje ubwa mbere nashaka gusaba ujya muhinga aherutse kuvugira ko ku maradiyo ko mu mudutumira nawe ngaha tubagira icyo tumubaza byaba byiza cyane gusumba urumva yarabivuze neza ko abantu benshi batari barose umwanya wo kumukurikirana tugasaba tukamukurikirana tukagira n'icyo tumubajije
yego
yego nshimishije cyane nshya nagomba gushyikiriza
ye ariko se urebye ubundi ukuntu abaturage cyangwa wagira ngo aho mubita abanyagihugu barimo ba bitegurira ibyo bihe urabona babyitwaramo bate kuko hari igihe imyuzure igira gutya ikatungurana ugasanga guwe gituma abantu bamwe barapfuye abandi batemwe ibintu by'indwara hari ukuntu ubona abaturage barimo kwiyambambaranya wenda bavuga bati iramutse ibaye twahunga muri ubu buryo cyangwa se hari ingamba ubona ubutegetsi bufata kubafasha
nko mu gace ka Gatumba sedigo tukiri kumwe
yego turakumva
no mu gace ka Gatumba abantu abatari bake barahunze ayo mazi ahategeza kushika iyo myuzure yashitse kuko hari igice imyuzu yamaze gushika no ku nkengero rero z'ikiyaga Tanganyika niho yavuze cyane hazogera amazi igice cya large aho bita kuri large ukinjira mu kabo muzarumonge ushika inyanzaraki niho yavuze cyane ko amazi azoba yabaye menshi cyane akaba imyuzure ya myinshi amazi akaba menshi rero leta nta kindi ihamagarira abenegihugu ibahamagarira kuva aho hantu kuko amazi azoba ari menshi imaze kuba mu byo muhinga yavuze
hanyuma abahavuye nkomeza
ndiye ko hari n'abantu bashobora kuba baravogira ikiyaga rero amanze ntavogerwa yagarutse arisubiza kibanza cyayo
kukivogera bate ubwo
ni kuvuga bubatse ahantu hatategezwa kubakwa imetero zategerezwa kubakwa ko abandi ikiyaga ntizabaye zikurikizwa mu kubaka
none
rero
navuga uta amazi arimo arisubiza ikibanza cyayo
naho urumva akaba akisubiza mugabo kubera je ntari umuhinga w'ibyo bintu hari umuhinga yagize usha bivuga ko
yego komeza
yego byari byiza ko muturongerera muntazi ko mushobora kuba mufise amashami yanyu nyine muronka amakuru sepa ngo muhamagara umunsi umwe tugira ibibazo tumubaza bimwe na bimwe
turaza kumubashakira rwose na binose ko mwifuza kugira icyo mumubaza
kuko urumva we ingene abivuga arumva avuga ko ibintu bizoba biteye ubwoba amazi ashika ahatigeze gushika utegeze gushika araduga ndibaza ibarabara ryo aho bita kuri rarishe hari aho ritari rigihita neza rikirengana neza kubera amazi yatanganyika abaye menshi ni ukuvuga yasubiye kugaruka
yego
ego nivyo muri market yewe nishagomba gushikiriza ego ibisigaye bindi hano ibitoro vyasubiye kuboneka n'isawa ibintu bimeze neza ego nuko umuntu yabivuga
yego Eric Ngabirano urakoze cyane rero kuri iyo kuri icyo gitekerezo no ku byo ushikirije ku ijwi rya Amerika umunsi mwiza kandi mukomere Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC twakire Eric Hakizimana Eric uranyumva?
Muraho
komera cyane
ndabumva se kwise muraho
muriho uherereye heye
yewe nkoreye ibangi mu gihugu cya Central Africa
amakuru cyaho muri Central Africa
amakuru ni meza turaho rwose abarundi n'abanyarwanda aba Central Africa
birumvikana ko aho muri Central Africa agomba kuba hari umurimo w'ingenzi wakujyanyeyo niba atari banga se buriya wasangiza abanywanyi w'ijwi rya Amerika icyo ukora
yewe barahanwa ibiro by'ubwoba singanzira ukuri ne nibyo byamenye mu gihugu
akazi karaboneka
kazi karaboneka kuko ari igihugu kivuye mu ntambara ubu ni turimo kwiyubaka ariko amafaranga ntabwo arimo aboneka neza
hanyuma ibijyanye n'umutekano se nzi ko hari ingabo zoherejwe aho ngaho kugerageza gufasha kurinda umutekano ibyo byifashe bite
ingabo zirahari z'abarundi n'abanyarwanda gukora neza rwose umutekano imurazo
nuko rero wari ushatse kugira icyo usangiza abanywanyi b'ijwi rya Amerika Eric Hakizimana
icyo nabasangiza ni uko radiyo turayumva hano igatuma tumenya amakuru y'iwacu nkatwe turi kure yayo n'ayandi yo ku isi yose ni byiza cyane
urakoze cyane rwose natwe turanezerewe ko aho ngaho dufite abanywanyi b'ijwi rya Amerika ibangi muri Central Africa niba nta kindi gitekerezo washakaga gutanga reka tukwifurize umunsi mwiza Eric Hakizimana tugushimire cyane reka dusubire ku muziki mu kanya turagaruka tubaha ijambo nanone
kibondogogo kirango mazu amwarinda ihora wihorere yo kirango nturi nimbagaga tapapira yo nabonye ayo na kwe uwo mwana yari rukundo gogo cyari nitsangirirenga inde yo munyenya kona mubo sema masere hari we gusana kunse
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Kidumu umuhanzi Kidumu ati amosozi y'urukundo rwashaka kuvuga amarira nyine y'urukundo rimwe na rimwe hari igihe ruza mwamarira bafite urwajemo amarira rero ndabakomeje kandi bihangana ariko turi mu kiganiro muri Sanga ubwo nabo barisanga hano ku Ijwi rya Amerika badusangiza ibyo bitekerezo ariko tujye kwa Idrissa Bakungu ikaze mu kiganiro muri Sanga
mire munyamakuru
komera cyane
yego ari Kigali mu Rwanda
yego ye
yego sinishye no kubana namwe muri aka kanya ikiganiro muri Sanga ego kuvuga ngo ano ane Kigali nta kibazo kimeze neza ibintu byose ni wane kuvuga ngo ireje kimwe tuwaneze rwa n'igikombe cya Afurika cyane 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 n'ejo nyine twabonye imikino y'intwari no kwibuka ariko tubyagenze neza nta kibazo kandi noneho twashimishijwe n'umuturanyi wacu Kongo nyine kuba yarabonye iki cya kimwe cya kabiri ni ukuvuga ngo byaratunyuze cyane twarishimye cyane birazerogeje byatweretse ko muri siporo ari ibintu byiza umupira atari intambara nyine umupira turasabana cyane abakongomani ejo barishimye cyane ikintu natangariza abanyamakuru ni uko twebwe tubanezerewe cyane bishimye kwitegura amatora y'ejo bundi muri make twanezeye abanyarwanda muri make
ugize uti
kandi kuko ibintu byose nta kibazo birimo yagenda bigabanyuka byagera nyine ku bakozi nta kibazo muri iki gihe imisoro barayigabanyije ni ukuvuga ngo uri wese mu kazi nyine amafaranga leta yari yadusubije nyine bivuze ngo CPR yaragabanyutse cyane no ku misoro isanzwe nyine byose biri hasi cyane dushima leta yacu nyine ibyo idukorera kandi ni umubyeyi mwiza baratubera bakadutekerereza nyine tuba twishimye muri makeya nyine dushimishwa niko tugiye kujya mu matora nyine amatora tuzayajyamo dutora nyakubahwa
uratangira kumutora waroheje nkubaza uratangira kumutora ataremera ko aziyamamaza niko ye nawe ntarabyemera ariko wowe wamaze kumutora warugize uti niko bakungu we warugize uti abanyarwanda banejejwe n'insinzi ya Kongo ubwo ni bose cyangwa ni wowe wanezerewe ngaho nsubiriramo ako kantu twumve
oya mpamvu narivuze dutyo muri siboro siboro ntabwo ari intambara nyine siboro ntabwo ari inzangano siboro ihuza abantu nyine bivuze ngo kuba nyine baranezerewe kubera n'abaturanyi bacu batsinze hari abakongomani bari mu Rwanda baratekanye nta kibazo
ariko naho se ibijyanye no kuba u Rwanda rutarimo muri ariya makipe byo ntabwo bisa n'ibiteye akantu ku banyarwanda avuga ati turafana ariko ntiturimo cyadupfuye mu myanya y'intoki
yego birumvikana kuba tutarimo bidukora ku mutima nyine biradusaba natwe uko tureba bagenzi bacu ukuntu bagenda bateza umupira wabo imbere ni byiza cyane biriya nyine umuntu agenda azamuka buhoro buhoro nyine aho byapfiriye ubu turahazi biradusaba kongera kwitegura neza urebye n'ubu ngubu ngo wazemera kuyobora itsinda n'igikombe cy'isi dore Nigeria na za primotire rimwe na Nigeria na Afurika y'epfo ejo bundi twatsinze Afurika y'epfo hano mu Rwanda tunganye na Zimbabwe ni ukuvuga umupira w'iki gihe nyine biterwa n'ukuntu wawuteguye ariko kuba tutarimo ejo neza ubundi tuzaba turimo kandi urabona nyine tuba turubaka ibikorwa remezo by'umupira w'amaguru cyaje amahoro iri hafi kuzura urumva twebwe abanyarwanda nyine ubu noneho umupira iyo tuje tuwujyamo kubera ngo twese abanyarwanda twongere twishime nuko twishimiye tujya muri kandi 2004 byaradushimishije cyane ariko muri iki gihe tugomba kubitegura byose bitwakwiraga
Idrisa Bakongo reka ngushimire cyane rwose ndumva ufite akanyamuneza ufite ibyishimo n'ibitekerezo byiza ni ingufu rwose mu byo ukora urakoze cyane gusangira ibitekerezo byawe bwite n'ijwi rya Amerika n'abanywanyi baryo
urakoze cyane
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC hari umuntu witwa law abiding citizen kuvuga ngo umuturage wubahiriza itegeko ntabwo nzi niba ari ryo zina rye ariko reka tumuhe ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane kuri ikaze nagiye ndagushimije
aka kazina se ibya covid
twamaze kugasobanukirwa kubyo hari ikindira
ubu niko mu ndangamuntu byagenze
izina ryanjye denimasisanzwe mbere na mbere ndabasha gushimira umwanya nk'uyu mwamwagenye kugira ngo abantu batange ibitekerezo banabagezeho amakuru kuko bituma tumenya muri aka karere k'ibiyaga binini kuko hari abahamagara bari muri Congo Zimbabwe Kenya u Rwanda n'u Burundi na Tanzania bituma tumenya amakuru amwe n'amwe ya buri gace kubera ko umwe atabye umwanya atagiye kubaza ikibazo umutumirwa ahubwo niho agiye kuvuga imvamutima ze none bigatuma tubasha kumenya makuru yo mu karere ku buryo bworoshye.
Mukanya twavuganaga no muri Central Africa.
Yego, numbaza rwose ujyana muri Kenya hari album cyera mu festival ya abagara rwose ndabumva cyane. Aho ndo cyaka kuvuga ndashaka kuvuga niho yavugaga uburyo biciro byagabanyutse abantu noneho bari kumwenyura abantu bari kurya agafiriti. Ibyo ni byiza, ariko byose bijyana n'ibikorwa remezo leta igenda ishyira hirya mu kirere, imihanda igezweho iyandi bikagakorwa ku buryo bwihuse, noneho bigatuma ubuhahirane hagati y'uturere n'utundi bibasha koroha, ni nako ibiciro bigenda bigabanyuka ku isoko. Ndaguha nk'urugero, mu karere ka Rutsiro hari umuhanda uri kuhakorwa atangiye gukorwa uratwara amezi 15 ibyo bishyirwamo kaburimbo kuva ahitwa mu nkomero ukagenda ukagera ahitwa ku ishusho, ku buryo wenda abatahazi niyo muri za paruwasi ya Kinini noneho ugeza ku ishusho kilometero 8 nabyo bazongeraho twumvishe ko RTB ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwikorezi bwo ku butaka hano mu Rwanda, hari kilometero 8 naho babemereye ko bazabikora. Icyo rero navugaga ku bihuje na kwa kugabanyuka kw'ibiciro ku isoko n'ubundi umusaruro bigera ahantu bitagoranye, urumva niba umuturage wa Rutsiro abashije kubona kaburimbo yazaboneza, hariya ni imirenge ikora ku kiyaga cya Kivu, ibikorwa by'ubukerarugendo birahari, hari amahoteli. Icyo gihe n'umuhinzi waho wejeje ibyo mu Ruhengeri badafite, wejeje ibyo Kigali badafite, kugeza ku isoko biba byoroshye. Ngibyo bimwe n'ibintu bituma n'ibiciro ku isoko bigabanyuka, bari abantu bagiye bareba n'ibikorwa remezo, ntukabona ibintu byavuye mu birayi byavuye kugenda byageze kuri 500 ntabwo biba byikoze, hahita hazamo na transport, kandi iyo igikorwa remezo ntacyo transport nayo igenda nabi, igira hejuru nko bigatuma bya bintu birushaho guhenda.
Naho se ku muhinzi Marcel, umuhinzi wabihinze we niba yabonaga agahumbi bikaba bisubiye kuri 500 ubwo ntayatayemo.
Umuhinzi rero ahangaha tuyareba muri iki gihe nuko byagenze. Muri iki gihembwe ni Minagri cyangwa se Minisiteri ifite ubuhinzi mu nshingano yagiye itanga amafumbire ku buntu. Yaje amafumbire ku buntu, ariko ku muhinzi wenda w'ibirayi ni urugero, ubwo ni rwo rugero nari mfashe. Nanjye iwacu aho ntuye muri zina ni Musanze mu karere ka Ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze, ariko ikintu cyitwa imbuto y'ibirayi tukigura gihenze. Imbuto usanga tuyigura ku gihumbi, ugashyiraho ifumbire mvaruganda n'imborera, ugashyiraho imiti kubirarira mu gihe bimaze kwera kugira ngo batagira n'umwanya n'inyungu ikeneye. Ariko nanone iyo ugiye kubara ntabwo avugaho n'imbuto yigize ku gihumbi ngo uzayigurienda bizera ubigurisha ibihumbi 2 kuvuga ngo bejereje rimwe kandi ari benshi kandi ababikenera, ubwo usanga nanone atari benshi cyane, kuko nk'ubungubu ari ibyo bigori bireze hari umuntu ukomparato yo kugira ngo ujye kugura ibirayi reka ngure kiriya. Ndetse nk'ubungubu wabonye ko mu minsi ishize karoti akantu kaguraga 180,000 kaza kangana urwara, ariko ubu ngubu ufite igiceri kizira na karoti ari kuzibangira ingata. Urugero ni urugero naguha, karoti zizara ntabwo wabona icyo zitwaramo, kubera iki? Zareze zigura n'abazigura babuze aho bazigurisha kubera ubwinshi bwazo. Ntabwo iyo ibintu byeze rero
iyo bigenze gutyo leta ifashe iki umuturage wahinze ku bwinshi imyaka nk'iyo ngiyo kugira ngo itangirika?
Aha, icyo rero nicyo nashaka kugarukaho. Mu gusaba wenda nk'abafite ubuhinzi mu nshingano tujya tubona nka kuno inyanya bazibazamo sosomate, Shina Gerard yatangiye kujya atunganya ifu y'intoryi, agatunganya isombe, akaba yayibika imyaka ibiri. Ubu twifuza ko bashobora gukora uburyo ubusa niba karoti zeze zikabura isoko cyangwa amashu cyangwa iki, hari imboga zijya zera zikabura isoko kandi hakabaho n'igihe zera zikabura zabo z'i Burundi. Aho twifuza ko nka leta cyangwa se abikorera ku giti cyabo bashobora gushora imari niba karoti zeze zikabura isoko zitunganye ku buryo burambye. Buriya mu karere ka Nyabihu hari uruganda rutunganya n'ibirayi ifiriti bikaba bishobora kubikwa mu gihe cy'imyaka 3. Uru ruganda n'ibirayi byamanutse bikagera kwa ayo mafaranga, nibarebe uruganda ku kirita ibyari gukora. Impamvu ni iyi, iminsi ishize icyo kibazo cyarabajijwe bavuga ko muri iyi minsi batangira gukora, ariko nubwo urwo ruganda rwakoze hakagira undi agashora ibindi ruganda bya birayi bikajya mu nganda bigatunganywa kugira ngo bigurishe kuri make, bashobora kugira ute bashobora kubona amafaranga ahagije. Ariko nanone na wa muturage udahinga kavuge ngo arabura icyarya kubera ko abahinzi babyimanye kuko bigeze gushaka kubishyira mu makoperative ukagikunda nuko baguhaye uburenganzira ngo ubijyane ku ikusanyirizo icyo gihe upakiye adafite kitansi yawe n'ikusanyirizo ko ariho abikuye nabwo ukabona biragoje akarere ka Nyabihugara aparitswe igihe kirekire byabirangirika nabwo ukabona ko nta kigenda ariko ubu ngubu abantu bafite ibihumbi mu nshingano kubera ko abahigize ibiryo bivuze abantu bagasonda bagafatiza nk'uko mu minsi ishize ntibaba bavuga n'igihe byeze nabwo bizibaka abahinzi nabo bakidoga hakwiye gutangira gutekerezwa uburyo bwo kubika umusaruro wabonetse ari mwinshi ku buryo ntawangirika jewe ni mu nama y'umushyikirano babajije minisitiri w'ubuhinzi ati umusaruro wangirika ungana iki iriya mibare iriya nteye ubwoba kumva ngo hangirika hagati ya 5% na 15% ni imibare myinshi noneho wajya mu mibare y'ibintu by'imboga n'imbuto ugasanga niho hangirika ibintu byinshi kandi bya bindi by'imboga n'imbuto rimwe na rimwe usanga ariho ubuzima bw'umuntu bushingiye kuko umubiri w'umuntu utarya imboga nawe urabizi nubwo tutari abaganga ariko imboga ziko ari ingenzi ku buzima bw'umuntu bivuga ngo rero hakwiye gutangira gutekerezwa uburyo bwo kubika umusaruro ku buryo burambye ugatunga ukabikwa ugishobora kugumana umwimerere mu gihe cy'umwaka bikazagira icyuho cya gihe kimwe ibiryo byabuze bishobora kugurisha ubwo tugomba kwiteza kubaho nk'abanyaburayi bagira igihe bakonje batari kujya gukora ariko bagakomeza kurya nk'ingendaro bishwe n'inzara n'ubwo wenda abatari bose tujya twumva ko hari n'ababa mu mihanda.
Reka tugushimire Law Abiding Citizen twakire n'abandi urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo.
Murakoze cyane Geoffrey.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Dufite abantu babiri, dufite Cyril tukagira Bolingo Masanga. Reka duhere kuri Cyril dusabe Bolingo abe yihanganye, turamugarukaho mu kanya. Cyril, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Cyril, uranyumva? Reka twakire Bolingo Masanga.
Alo, ndawumva cyane.
Ikaze mu kiganiro muri Sanga, muherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo?
Murakoze cyane. Jewe mperereye mu gihugu cy'u Burundi.
Uri murubaka ariko?
Babwe?
Uri murubaka?
Oya, ni impande yaho nari ndi. Yego.
Amakuru cyaho ngaho mu Burundi?
Basha, turaha inzara ni itirembeje gusa, ibindi turacumva gifu, turaryama tugasinzira ariko inzara bazifata utambana inzara ta n'uryama n'inzara ngo bikunde.
Ni rusange cyangwa uravuga ku giti cyawe?
Oya, ni rusange kubera ko hari ibimenyetso byinshi byerekana ko ari rusange. Kandi mu Burundi twaho ntitukira abakene. Mariko ndumviriza wowe mu Rwanda wewe numvise yipfuma wewe wabo rwo numva arabakene twe twaragiye mu turugero rw'ubukene butugeze ku rwego rw'ubutindi.
Ariko siko numva noneho wowe kubisubize bihumiye ku mirari. Ariko ko hari abarundi hano tuvugana nabo batubwira ko ibintu bimeze neza, ko mu Burundi ntanza rihari, ko
abukumbure n'abashinyagura cyenda bita abashinyaguzi, kuko nta muntu n'umwe atarira. Ngira ngo muherutse kumva ikibazo kijyanye n'iyugagwa ry'imbibe, aho ubona ibyo gusoma byahagaze.
Muherutse
kubona ingene ibiciro byaduze. Ngira mwarabonye ingene esanse yahora itaboneka. Ni ukuvuga ingaruka ibyo bibazo byose byateje byibura byankenerwa. Shiramo n'agasukari kuko none kuvuga wowe kuvuze ngo bakubwira ngo ibintu ngo birera. Ubu nk'ubu wo gutuma isukari ahanye iwacu mu Burundi boyo, ubu ufite nk'umugore akagutuma isukari wowe muronkera kweri agasukari ukamuha kaje?
Ntibyakunda,
ntibyashoboka.
Wari uvuze ibintu by'iyugarwa ry'umupaka, iryo ryatangiye kugira ingaruka zigaragara ku Barundi?
Ingaruka ni nyinshi cyane, nta n'uwo zivuga ngo azimare. Ikibazo gusa ahubwo ni uko zigira ingaruka kuri twebwe abenegihugu, nayo bene kugirana amatati wowe nta kibazo kibashikira muri ibyo. Ikibazo kiri kuri twebwe abenegihugu, kuko nk'akarorimba tubura iyo sukari ibura twebwe, nimba ibiciro biduga ku isoko twebwe nta mafaranga dufise yo kubisuma kuko nta buzira aba bantu bize inyene bangana batagira akazi raba ingene ndaguhe nk'urugero hasi nk'umuntu yarafise yaho yarafise nk'imoto akorera umuntu agacabura igitoro umva wapangiye ntabacishuye inzu ntabakijyanye umwana ku ishuri kumva izo n'ingaruka twebwe tugira ejo gitondo ndakubwira ntitweho tuwani tikuri kurugero rw'ubukene turi kurugero rw'ubutindi naho mfatira kuko umukene arambara umukene akarya akabura irushirije
bwana Masanga reka nkubwire nti mukomere twizere ko igihe kizagera bikagenda neza
kumbure
urakoze rero gusangira igitekerezo cyawe n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika ugira umunsi mwiza aha mu Burundi
urakoze
Kadisi rya Amerika vugira Washington DC twakire Cyril barambwiye ngo aragarutse Cyril ikaze mu kiganiro muri sanga
Muraho neza
Muriho
Amahoro mumeze mutse
Turaho tumeze neza umurongo wa rutunaniye mu kanya ariko
Ntabwo nahindi kubumva neza kuno umuntu abari kubumva nyine muri kuvuga bamushije ku mirongo nge ntabwo nahindi kubumva byacika muri kaga igeze biranitse tanyine kugira ngo muvuje
Yoya ntabwo byakunda ntabwo twagukuzaho nuko rero uti uherereye he gitekerezo cyangwa icyo inama
eh ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza
amakuru cyaho ikayonza
makuru ni meza irimo mu gace kamwe ariko nyine hamwe n'amwe nyine bashahura amasaka ariko cyakora tumaze ngiye kugira ikibona mucyo cy'izuba
abaturage basigaye bahinga n'amasaka se
cyane rwose u Rwanda ni rugari hari aho bayahinga kabiri mu mwaka
ubuhinzi bw'amasaka bwasaga n'ubwahagaze muri ako gace no ndumva kuba umbwiye ko bihari ari bishya kuri njye
ni byiza ni ibintu byiza cyane rwose ubu turasarura amasaka yego nubwo benshi aribwo nyine barimo barayahinga mu henshi bahinga nyine mu mwaka nyine muri Rwanda
ubwo se ibyo bintu ntibishobora kugirana isano na za nzoga zengerwa mu giturage
inzoga zengerwa mu giturage ubwo zimeze gute
ndashaka kuvuga ikigage ibyo bintu ntibya bifitanye agasano gato ku buryo isarurwa ry'amasaka rishobora kuvuga ibigage mu baturage
cyane rwose mu minsi iri imbere rwose icyo kunywa kizaba kiri kuboneka
ariko ubundi ni mu busanzwe mubona aho muyagurisha ngira ngo hariya ku ruganda hari ay'umweru bahingaga bakayagurisha ku ruganda rwa Mitsingira nibyo
bya kera wenda n'ubungubu nabi kibaho ntabwo mbizi ko ay'umweru ari kugenda asa nkaho acika ntabwo abantu baba ntabwo bakiyitaho cyane yego
nuko
ayari kugirimo nyine ni amasaka y'umutuku
komeza igitekerezo cyawe
yego byari ukubashimira uburyo mwamutugezaho ibiganiro amakuru n'aka kanya mwamuduhaye kugira ngo tugire icyo tuvuga aho duherereye no ku makuru mwaragiye mutugezaho no mu buzima busanzwe ibyo bintu ni iby'agaciro ahubwo nanabasaba yuko uyu mwanya mwazajya mugira bimwe byibura cyumweru mwazajya mutugenera hanyuma mukongera kwiga kuri cya cyifuzo cyo kuwa gatandatu cyo wenda cy'imyidagaduro wenda mukajya muduha wenda umuco kuwa gatandatu tuzajya muduha wenda kuba twatashye nk'abantu tubashyiraho indirimbo atari ibyo kuvuga ngo muzajya muduha ako kanya mu ntangiriro z'umwaka cyangwa se mu mpera z'umwaka mukagira uburyo cyo muduha nk'ako kanya nyine ko kuba twakwidagadurira kuri radiyo yacu
yego rwose urakoze cyane Civil
nabashimiye cyane rero mu kongeza kugira umunsi mwiza.
Komera cyane Cyril aho ikayonza mu karere ka Kayonza na Rukara na hakurya aho ngaho Inyawera igahini kuri video Karubamba hariya hose abantu baho turabasuhuje cyane abateze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Mwese mukomeze mugire ibihe byiza. Komera cyane Cyril. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Twakire Habakubaho Norbert urakumva?
Ndabumva neza cyane.
Amakuru Norbert.
Neza Joshua.
Ngaho rero tereka.
Reka mbere na mbere manzu mbashimire ikiganiro kiza mu mwaka uteguye nk'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Mbonera kugushimira yuko twabanye neza muri uyu mwaka washije tukaba dutangiranye.
Nuko rwose nanjye ndagushimiye.
Nshimira n'abanyamakuru staff yose y'Ijwi rya Amerika.
Yego.
Yuko twabanye neza kandi na n'ubu tugikomeje.
Yego, natwe turagushimiye.
Yego. Bo, insanganyamatsiko nayumvise, hari amakuru tugomba gutanga, hari n'andi nyine abakeneye mu buzima bwa buri munsi. Tugatangira kugisha. So, nibuse rero kugira ngo mu mwanya abandi bavuge, twebwe mu murenge wa Buyoga, akarere ka Rulindo, harimo amakuru yo kugenda, urabona gahunda ya Minaroke iri kugenda ifasha abaturage bikura mu bukene, banabakangurira kugira amasuku mu rugo, ibyo bakoreye wenda barwanya imirwanyasuri mu misozi kugira ngo amazi atazajya amanuka yangiriza abaturage, niyo makuru ahari. Bo, hari n'andi makuru twigeze kuba twabaza ni tuzadukorera ubuvugizi nk'Ijwi rya Amerika muturebere umuhanda wa Gaseke Muyanza uhuza akarere ka Rulindo n'aka Gicumbi. Ntabwo tubasha kuba twahahirana neza kandi kiri mu bwigunge, kandi uwo muhanda urakenewe cyane kandi wanakoreshwa cyane. Ariko aho tugeze ubu ngubu noneho nawe kubona gucisha igare ni ikibazo.
Abayobozi babivugaho iki?
Umuhanda umaze igihe kinini cyane, baduhanuza zayo ariko ntibadusobanurire uburyo uzakorwa, tugahora muri icyo cyizere kandi natwe twari dukeneye guhahirana ngo ibintu bigende neza.
Konzi se ko abayobozi bo mu Rwanda bagira ibintu by'imihigo cyane cyane y'uturere, ubu iyo bageze kuri iyo ngingo, iyo bageze kuri uwo muhanda, nta kintu babivugaho?
Batwizeza ko bazawukora ariko igihe gishize n'ikinani byararambiranyije rwose. Byararambiranyije.
Impamvu batanga yuko kurambirana ikaba iyihe?
Ahubwo amakuru twigeze kumva umwe ngo hari abishyuwe, abishyuwe hazacishwa uwo muhanda, ariko tugategereza kuzakorwa amaso agahera mu kirere. Kandi namwe muwugezeho rwose mwahita muvuga ati ubwo twararenganye rwose.
Harya ngo ni umuhanda uva he ujya he?
Ni umuhanda uza akarere ka Rulindo, umuhanda wa Gaseke Muyanza ugakomeza Mukoto. Nundi ntunguranye n'akarere ka Rubi aho kubatse.
Yego.
Usibye ko igice kinini cya Rulindo ikenshi kirakoze, ahubwo igice cy'akarere ka Gicumbi nicyo kidakoze. Kandi uwo muhanda rwose ubukenewe cyane, mwadufasha rwose.
Ni kuvuga ngo utuma Rulindo na Gicumbi mudahahirana?
Neza nk'uko bikwiriye. Rwose mwazadufasha mukagera, cyangwa se ayo makuru namwe mugafotora mukareba, kuko nta modoka yahagera, yakora wenda moto yo yapfa gukukuza ikahagera, kuko buriya nta kanyabiziga kabasha imisozi itagira.
kana hawa kuwa huna urubele leka tukushimile chane icho jitekelezo uhayaba nguwa nyumishguli ya Amerika ujiru mwusi mwiza
nangu mjiru mwusi mwiza joso kani numogoro wa mwiza
komera komera kwa chile Daniel Daniel ikaze mchiganiro mwurista Daniel wanza bida kunze Radio ya Amerika ivugiri Washington DC Oliver Mtukudzi nyakwigendera umuhanzi w'umunyazimbabwe mu ndirimbo ye yitwa Ziwere ni nayo dusorejeho ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ikiganiro muri sanga dushimira mwese mwese mwatanze ibitekerezo tunisegura kuba tutashoboye kuvugana nabo kubera ikibazo cy'umwanya ndetse n'ikibazo cya rezo zitagenze neza. Nshimira Nadia Taha wamfashije kubagezaho kino kiganiro na mugenzi we injenyeri bari kumwe kuri mikro nari kumwe na Jeffrey Mutagoma reka mbasigire Oliver Mtukudzi ati Ziwere.
Kakono kakazi kakono kakazi kakono kakazi kakono kakazi.